gihe kimwe nari mu bihe bikomeye nareba imbere nareba inyuma nkabona na nzira we numvijwe igihumure impamagara komera shikama witinya ntacu uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe mu bihe bikomeye ndi mu ruhande rwawe ntacu uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe igihe kimwe nari mu bihe bikomeye nareba imbere nareba inyuma nkabona na nzira we numvirwe igihumure ribamagara komera shikama witinya ntacu uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe mu bihe bikomeye ndi mu ruhande rwawe ntacu uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe
komera ushikame witinya mwana wanjye Natuzaba ndi kumwe nawe urarinzwe
Mubiye bikomeye
Ni mu ruhande rwawe
Natuzaba
ndi kumwe nawe urarinzwe
Ibyo dukenera byose biri muri Yesu Dushaka ubwami bwayo no gukiranuka gusa Yarivugiye ati ngiye kubihindura bisha Kandi mwizera ayo magambo kwarayukuriwe Ibyo dukenera byose biri muri Yesu Dushaka ubwami bwayo no gukiranuka gusa Yarivugiye ati ngiye kubihindura bisha Kandi mwizera ayo magambo kwarayukuriye Komera ushikame witinya mwana wanjye ntacu uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe mu bihe bikomeye ndi mu ruhande rwawe ntacu uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe
komera ushikame
witinya
mwana wanjye
ntacu uzaba
ndi kumwe nawe urarinzwe
Ndagukunda
Natuzaba ndi kumwe nawe urarinzwe